school apply mal, eh?
Astore workshop tsopano akupatsirane programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shimu, munduna wazamapuzi.
Afikanso ndi program inanso ya Afikepo pano pa wireless. Ehe, Afikepo ya Afikanso. Ine ndi Jacqueline Zula na Zulu. Ndikulandile ndi nonsa amene mukumvera program iyi pa nthawi ino. Anasukulu, makolo, akomiti, apa sukulu uko kaya ena aliwonse amene timagwira ntchito pa sukulu. Ndi ena tonse. Chiye ndikhalire limodzi. Fazili pano za tonse. Pamangira pale a class general. Tsono zichunga, ankozi. Ana mangote ankozi mprogram imeneyi. Atiwuze kuti kodi lero kulinji. Chabwino, ine ndi bwelanso kanthawi kena. Tapitiriza nanko zi.
Tinene kunena kuti mwezi wa Disembala, tikufuna tikhale tikuwunikira. Tinanena tsiwina ake kuti anzathu akukaronga apangasa kupya kwambiri kumeneko. Tifuna tiphunzire kuti iwo akutani. Nanunso kusukulu kwanu muna mwapangasa zakupya kumeneko. Mwezi wa Disembala, tifuna kuti tiwulutse zazikulu zimene zachitika mchaka chino. Mu project ya Afikepo. Masukulu osiyana siyana kumene kuchitika ntchito ya Afikepo. Ndiye tukulandirene. Leno, tikufuna kuti tilimbikitse kunena kuti mwana wa sukulu tikamampatsa kadzutsa. Timpatse kadzutsa wa zakudya zakasintha-sintha. Zakudya zosiyana-siyana. Pasangokhala gulu limodzi la zakudya iyayi. Koma zakudya zake zakasintha-sintha. Tikulimbikitsatu zakudya zamagulu 6. Zichoncho. Eya, ndino lero masabata angapa amene apitawo tinali ku Kasongo. Tikumbutsana kuti paja lero program yathu yafika kuti mafunsa funso lero tikufunsa pano kuti kodi pasukulu pano ndi chani chimene chasintha kumbali ya chakudya chimene makonzera ana pasukulupo. Ndi chani chimene chasintha kuti ichichi ndiye chasintha zikuyenda bwino. Chasintha ndi chani? Tidziwitsane. Nambala yathu mukhoza kutumizira apo SMS kapena kutumizira apo nso WhatsApp. Nambala yathu ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Tile ku Kasongo, Dumbo School. Kalolo Zone.
Okay, money nonsense.
Zero.
Muri bwanji nonsense. Ineso ndili popo. Okay, chabwin. Ndimafuna kudziwa ndangati amene talandira phala lero. Nonse mwalandira? Alipo ali ndi kapu yache mmanja? Ai? Makapu ali kuti? Mumayika kuti?
Mbale.
Amatithirira mumbale.
Tabwera ufotokoze. Tabwera ka ufurokoze
mwe. Amatithirira mumbale.
Amachita kuthiramo?
Kuthiramo mumbale. Utenga kapu, nutunga munjani, mumpelo, kenako ndikuthira mumbale, numpasa munthu.
Ili kadye.
Kadye grama njawili.
Osati kuti agwire ndi dzanja limodzi ya. Manja tu? Amagawa ndi ndani?
Makolo.
Makolo? Makolo amachokera ku?
Kumalisa.
Makomomu? Mudzi. Tsopano ndindani angatiuze ndindani amene ali ndi mbale yaikulu kwambiri pano kuti ine mbale yanga ndiye ndi yaikulu size ndindani alibe mbale zose nzofanana kodi simtenga kwanu mbale zimakhala konkuno okay ine ndimaona ngati mmanyamula kwanu kwadala inu ndiye mukanyamula cha chikulu chimbale mbale kusowa poika okay ndini nkhope zingapo za ukasungu pano zimene titakhale tikukambirana chiwerengero cha ana amene ali pa sikulu pano chochuluka bwa
it's about 600
ana 600 ana 600 onsewa mukumadyesa pompa
tumadyesa ndipo mbuyomu chiwerengero chilai chochepa koma kubwera kwa program ya afikepo yotitiza pasaphala ana athawa masukulu ena umabwera pompa
ana yamba kuchoka kwina kumabwera pano
ini
chakudya mimba
inde zona zake
ati kala nkhula kali mimba
mwaona nkhani yake
kalongolola kali mimba
kalongolola kali mimba
olo ife pano tikulongolola kuti mimba mwadani
mulikena kake
mulikena
kake
ino
ino
tsopano mkulu
yes
ana 600 pa sikulu pano
yeah.
Onsewa kumadya tsiku limodzi
kwambiri
lachiwiri ilina lonso kudyaso
ilina
lonso kudyaso
kudyaso
umakonsa motani
okay
timayiyala bwanji
chimene timapanga timati tikateka zithini zathu zija za phala zija ndino timakalowa mklasi kuwerengera chiwerengero cha mklasi mmene mklasi mwana amene abwerera klasi iliyonse timapanga choncho kuti tipeze figala ya ana amene atani afika pa tsiku limene ku sukulu ndino aliyense timamulengera kapu yake ya phala kuti mulowa makapu angati ndiye timapeza kuti timapeza malitazi amadzi amene tingoyenera kugwitsa ntchito pa tsiku lili limene lolo ndiye tikaphika phala lija kwatee kuti pana 600 akabwera tikatsata njira ngati zimenezi saperewerasa lo mmodzi ndipo wina aliyense amalandira nayenso nkutsimikiza kuti ine ndalandira phala ndikwadye nditani ndikwanitsidwa ndiponso ndikhuta komanso nkakakhala mklasi ndikamvetsetsa chimene aphunzitsi akundiphunzitsa
pachi sikulu ino mwati ndi sikulu yani
sikulu ino dzina lake ndi dambo sikulu
dambo sikulu
zoni zoni ndi kalolo
kalolo zone
yes, yes.
Programu yathu ya afikepo pano tiwunikireno chimene chatibweretsa pano kwambiri tikufuna timvetsetse what constitutes a healthy breakfast kodi kadzutsa wabwino akhale wotani
manadye kadzutsa asana lowe kalasi chelo koma so watanzi
sopano mukamalandira kadzutsa mumalandira kadzutsa wanji mmodzi tifotokoze breakfast imene mumalandira ija mumalandira cha chimakhala chakudya chanji
mitama
cha
mitama
mitama mitama ndicha osati matama Madam, anakuna ndi matama bwanje. Oh, mitama. Mitama ndichani? Wina tifotokozere mitama. Mitama ndicha. Wina, wina nyamata, nyamata, nyamata.
Ini.
Asamanke, kanyamata ine fetu kutani. Eh? Iwe unadia lero?
Yeah.
Okay, mitama ndicha.
Chimanga chokonoledwa.
Oh, chimanga chokonoledwa?
Yeah.
Ndi ama chikonola mota.
Ama tenga chimanga chija
eh
kenda kuni kuika munjigayo nuchikona labwino bwino nupetako ejeni zigaga ndekuti zigaga zamazisia nubwera kuno nudzaphika ndakaphika zikakhautiza shapa ngono amathako sinjira
oh a vanyake vakuti nkhove nkhove okay mene ndipinda ka Mitama ngove eh nino dziwa ngove oh kanyimbo ka chama vina ka cha 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 cha
cha cha isa isa lema lega isa isa lema lega isa isa
okay
lema lega isa isa
okay chabwi sopano mitama icha Ama sakaniza chandi chandi ufuna modza menanga tifotokozere kuti amaika mo zakuti 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 ndindana menanga tifotokozere amene ali mu health club nda ya tabwera sefuru kosi tabwera pafuru. Ya. Ama ika mwanjani mu kadzutsa mene mmalandira mitana.
Sinjiro.
Sinjiro?
Mm.
Oh.
Moti zimaoneka ndithu kuti umu muli sinjiro.
Ya.
Chino chimene maika mo?
Sugar.
Eh?
Timaika mo sugar.
Oh, sugar?
Timambira kaye uphika kutira timari utsuka. Sele zija. Nkutamo chele. Zitasha basi kutamo sugar. Kurenga sabuni utakachira kacho kwapo kuje.
Oh. Iwezo umaphika nawo? Uya maphika nawo?
Hayi.
Ndiye kwanja kuti timayamba kutira mo sugar. Iwe?
Ndidaonelera.
Udaonelera? Ah, chabwino. All right. Ndiyeno. Tikaja breakfast. Edi? Ngati aikamo chimanga, edi? Chimanga, timverane. Chimanga ndi gulu la njira zakudya. Chakudya chotani?
Zokutitsa.
Zokutitsa, edi? Pacha zakudya zili magulu angati?
Sikisi.
Kati ntichule sopano. Zokutitsa ndiye kuti mitama, edi? Chimanga, edi? Gulu lina?
Zamasamba.
Zamasamba. Zamasamba chitsanzo cha ndiwo zamasamba?
Lepo.
Lepo, eh? Lepo. Ndi zamasamba. Uwamasamba kudutsa, eh? Ehe. Okhola waso? Okay, zina zamasamba?
Mpilu.
Eh, kanganje.
Kwani.
Eh?
Luni.
Telele. Black Jack? What is Black Jack in Nisha? Ochi so. Mkuzidziwa. Gurulina?
Zamafuta.
Zamafuta chitsanzo?
Nyama.
No.
Sawa.
Sawa? Okay, chabwino. Zamafuta. Gurulina?
Zuwa.
Mbenda zuwa so zamafuta. Mbenda zuwa mone kawa? Amakala cha?
Anga shidua.
Amakala anga shidua? Cha mtundu wanji?
Cha yelo.
Oh, cha yelo. Chabwino. Gululina laza kuja, tachula zo kutisa, zama samba, zama futa.
Zanga tubi.
Zanga tubi. Zanyama? Ama chula utanduti?
Uyu.
Zajani?
Zanyama.
Chitanzo cha zanyama?
Nkuku,
chicken.
Mbuzi,
Cow, cow, eh? Kodi cow and ding on business, eh? Oh, Mona got a cow in Makarai Kazi, Mombe, Makarai Muna. Aye? Oh, chubby. Gurulina Romaniza Zanyemba. Good. Chitanzo Shakura Zanyemba.
Kobwe!
Nando! Nando! Aluyoyoka! Okay, alright, chabwino. Aina ndathokoza kwambiri kuti tapunzira nawo magulu 6 azakudya. Kutanthauza kuti tikamadya breakfast tizitha kuwerenga it. Kuti kodi breakfast umu aikamo magulu angati.
Somebody.
kumvera tu programu ya Afikepo imene akuigonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
kusintha dziko sula ana ukondo umoyo. Apunzitsi mafumu makomiti tiwatandize anawa anawa Afikepo anawa Afikepo anawa Afikepo anawa Afikepo.
Tiku nena tupano lero kuti mwana wa sikulu aje chakudya aje chakudya chakasintha sintha ngata kudya chakudya chakumawa komanso tinenetse kuti pa sikulu mwana samalandira kadzutsa iyai poti nthawi zina sinangapo chesa ndi ana chani mwana zina zimalankhulidwa musiyana nako pang'ono ete kadzutsa ndi amene mwana amadya ku nyumba chakudya chapa sikulu ndi chakudya chapa sikulu. Makolo tienti za pasta ana watu kadzutsa. Breakfast mkunyumba. Imwe breakfast mkunyumba imwe. Okay. Tikufunsa kuti ndi chani chimene cha sintha pa sikulu pano kumbali ya chakudya chimene amalandira pa sikulu po. Kuti ii anko zinali motere koma pano zili motere. Cha sintha ndi chani. Tidziwitseni 0995-517-930. Kutumiza SMS kabla kutumiza WhatsApp.
Anawafikepo. Aha. Anawafikepo. Aha. Anawafikepo. Aha. Anawafikepo.
A patron Afikepo tatidziwitseni. Pajati ndi magulu angata za kudya.
Magulu alipo 6.
Osaonera tu.
Hai.
Ochabu.
Silinga onera.
Mm-hmm.
Tichule?
Chulani 6.
Okay, pali magulu azo kutitsa.
Zo kutitsa mwachisanzo.
Sima.
Chabwino. Gulina.
Zipatso.
Mwachisanzo.
Ntochi.
Chabwino. Gulina. Lachitatu.
Lachitatu. Zama futa.
Chisanzo.
Mafuta opikira.
Chabwino.
Mm-hmm.
Gulo number 4.
Gulo number 4 za masamba.
Chitsanzo.
Chitsanzo nkhwani.
Gulo number 5.
Gulo number 5.
Kulubwa lubwa.
Kulubwa lubwa.
Kwayambika.
Oh, gululina la nyemba.
Eti.
Za nyemba ya.
Za nyemba.
Mm-hmm.
Chitsanzo.
Nyemba kumene.
Nyemba kumene.
Yeah.
Gulo maliza.
Ndiye ni za nyama.
Za nyama. Mm. Chitsanzo.
Mazira.
Kodi mazira sali mgulu lao ka?
Ai.
Kuti azamazira.
Ai ni problem. Ndito ndito.
Oh, mazira ali mgulu za nyama?
Ya ya ya.
Oh.
Ndito ndito ya.
Mbewa ziliso momwemo.
Mbewa ziwala.
Ziwala.
Mm-hmm.
Eti.
Ya ya.
Chabwi.
Mhm.
Tsopano, magulu 6 ndi amene omwachula.
Mhm.
Madam, nimafuna muti kumbutse zimene muna kaphunzira ndi aluwana. Pankhani ya kukonza breakfast. Anafotokoza kuti kadzutsa wabwino akhale watani?
Kumene tinakaphunzira ine zilanga ndidi ya banda.
Mm.
Aluana anatiphunzisa kuti pamene tikukonza kadzutsa akhale ndi magulu 6.
Kadzutsa amene akhale ndi magulu 6?
Inde.
Tipatseni chitsanzo. Tipatseni. Kodi achula uje nizipatsa akulu acha? E anachula ntochi chabwi. Eh.
Chimene anatiphunzisa latiphunzisa kuti
choyamba inuyo munapindula panokha munapindula ndithu ndi Eugene maphunziro aluwa.
Kwa basi napindula kwa basi. ndipo mwina nimakhala muchimbulimbuli zakudya zinazi nimangwana ngati zilibe ntchito koma ndinadziwa kuti zakudya zopezeka kunoko kwa dambo zambiri nzofunikira kwa mwana wathu monga ngati mbatata soya chimanga masamba amene titophikiraso
zonsezo ziliko mkuno
inde moja anatiphwisaso kuphika kwa phala lothira masamba mafuta ndi nkaka
phala lothira masamba
masamba nkhwani weniweniwu
kuyika kuphala
kupanga gaiwa kuthirako mafuta ophikira kuthirako nkaka ndi kuthirakonso nkhwani pamenepopo ndi kutapangako magulu okwana folo ndoti mwana tikampasa zimene zozo
mukayikonjezerapo kachipatso
inde ndoti pamenepopo tango sowako ndi kagulu limozi la zakudya pamenepopo ndoti mwana tikumpasa kadzusa wa magulu okwanira ndithu pamenepopo ndithu
ndiye ntiwerenge kuti mbreakfast imene tidadya lero pamene tikumaliza mu breakfast imene tidadya lero munali magulu angati tiye ntiwerenge anayikamo chani choyamba madzi ndi gulu lanji
wota
gulu la wota ok choyamba chimene anayikamo posakaniza sinjiro sinjiro ndi gulu lanji mafuta china chimene anayikamo shuga anayikamonse shuga ndi gulu lanji zipatso zokometsa koma tinena kuti zokhutitsa chimodzimodziso ndi chani china chokhutitsa sima kapena phalalu chimangacho ine ndathokoza kwambiri dzina la sikulu yanu ndi chani thokoza kwambiri mmanja mwanu nonse mmanja lero tachiyesa kuona kasungu ndipo taphunzirapo zambiri koma mfundo yayikulu ndiyena kuti tikamapatsa ana athu kadzutsa makolo timvetsetsani pamenepo tiyeni tiapatse kadzutsa wa zakudya zakasinthasintha ya kapena kuti wa zakudya zamagulu sikisi tiyesetse ndithu kumikisamikisa tamva amene amachitira anzathu kodi inu mukupangapo chani funso lathu lero tikufunsa pano kuti ndi chani chimene chasintha kumbali ya madyedwe pa sikulu panu ndi chani chimene chisintha kumbali ya madyedwe pa sikulu panu pachatena kuti mwezi wa December tikhala tikutenga mayankho onsewa ndikumaunikira ndithu mmaprogramu athu kuti kodi pa sikulu yakutiya kuti chisintha ndichiti pa sikulu yakutiya kuti chisintha ndichiti ndi chani chimene chisintha kumbali ya madyedwe kaya ndikadzutsa kumukuderako kaya ndi chakudya cha pa sikulu ndi chani chimene chisintha kumbali ya madyedwe pa sikulu panu tidziwitseni patumiza SMS kapena WhatsApp pa 0995 517 9 30 0995 517 9 30. Ndinenenso pano kuti tikhala tikumaulutsa nyimbo nyimbo zimene zimanyamula uthenga wa afikepo uthenga wa School Health and Nutrition Department uthenga umenewu ndi wokhudzana ndi mitu sikisi imene timakamba ija ndiye tinyimbo timene tidziwuluka pa wairesi tumatchula kuti ma jingle jingle radio jingle ma jingle amenewa adziwuluka pa wairesi nthawi yake tingonena kunena kuti ahead ngati zingatheke ka apatron amatron onetsetsani kunena kuti ka wairesi kaja kafikepo kaja kadzikhala ndithu kakulira pansipansi kuti tidzitha kudziwa kuti panopa nyimbo zikutani zikuuluka sabatana mawa tidzanena bwinobwino nthawi zenizeni koma sinanga ana amakhala ali mkalasi ndiye tingonena kuti ana akatuluka pa break lolani kunena kuti akhale pafupi ndi wireless fuka majingo amenewa adziwuluka ndithu nthawi ngati zimenezi adziwuluka nthawi ya lunch ya mwina 12 mpaka 1 aziwulukaso kuyambira half 2 kupita ku mpaka madzulo ndiye nthawi ina iliyonse nyimbo zimene zizitha kuphulika pa wairesipa ya ndiyeno
inu yoti ngoko bempani kunena kuti no ana school asamatanikire ndi wayiresa ngakhauta ali pa break kapena akaweruka ndithu adzikhala pa food makolo onetsetsana kuti ana school ali ndi mwayi omvera wayiresi ya akafika ku nyumba ako kuti adzitha kumva nyimbo zimene zimajingo amenewa ya pompa notu wayiresi yake yomwe tokoseni kwambiri ine ndi Uncle Z sabana la mawa tikumanenso pano.
Sintatiko sula ana ukondo umoyo tanzi la bwino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti
Ana wafikepo.